power for miracles. I speak in strange tongues. In your name we cast out demons. In your name the sick are healed. Umengi jina
Nagore.
Umengi jina
Nagore.
Kapa ni chito, kapa ni iko. Umengi jina
Nagore.
Umengi jina
Nagore.
Umengi jina
Nagore.
Kapa ni chito, kapa ni iko. Umengi jina
Nagore.
Kapa ni lai asama ngichie. Kapa ni lafi aga wengeni. Daga muga ye mutani katare. Give the righteous authority over powers and principalities. Yahweh, you set us free on the cross of Calvary. Ubengi jina nagore.